wana nita bad man tena handsome boy big boss bad man voice na kama pesa natafuta sizi kosi awe usilete mikosi awe shakuwa mdosi bata dele sio tu jumamosi tukipote tukikosa tunapost awe usilete mikosi
kisha lewa matusha uriki tumefata pombe bebe na muziki atuja pewa mali wala uriki so usipangi yane matumizi so we usipangi yane matumizi so usipangi yane matumizi so we usipangi yane matumizi.
Kuja peke yangu duniani, ebu wacha mabebebe. Kijabili siulizi beigani, misinaga mabebebe. Kila day na mto, baby, kila day na mto. Kila day na mto, baby, kila day na mto. Kila day na mto, baby, kila day na mto.
Tukisha lewa, tusha uriki. Tumefata pombe.
Yeah, I'm a fool.